bad man me. Kumbe vitu vimekuwa serious. Makula yo
Grammy
Mopa. Baby, me I like you know. Jeezy, Nikki Penda, Wenzako na kupenda, na kukunda, mi mwenzako na kupenda, na kukunda, we kama kepe yai, na vyo kupenda, chipsi kuku, na vyo kupenda, kama fanta. Navyo kupenda supu supu, navyo kupenda menilambisha baby ayani sumu 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 mapenzi sumu 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 mapenzi. Maringo, yameniponza maringo. Kujitia simpendi, kumbe kwa moyo yumo Vishindo, vimeniponza vishindo. Kujitia simtaki, kumbe kwa moyo yumo na. Kibaya umesha nyongesha supu, radha yake tamu. Eti mkwache, aku, aisitaki Nipe mbaka kwenye sakafu, nataka masiafu. Mapenzi si uchafu, mechuma wesi maku. Unanizuzu, unanichengua. Unafanya nashindwa kulala, oh, baka nashindwa atakula. Sumu imenea, na kufikiria. Unafanya nashindwa kulala, oh, baka nashindwa atakula.